I drop the music of the show. Oh yeah.
Rock JD. Esimura. Enasima nandio.
Papkama jala jala.
Tuliemo tuliemo.
Tika kamba pali jala.
We end the out, every day, put your cup
on.
We end the cocoa crab.
Who
cup on a hangover?
Put the present on my jello. Weekend the black table. Put the ling on a pipona. Ah,
away.
Chilling for weekend. Kupanga ndama mwanji seo.
Chicha na milolo. Kupezeka na mkabe ne.
Hena zima na njiyo ise.
Kafika vandala ndala.
Luxury ranking.
Esi mula tichana pe.
Nala sana kishu na kaboviro kanyori. Ningena nightclub na chigero chapapori. Na bunga vena shizo. Mapanga black table na magero ya pundapo. Ise easy vika lebo. Mula ni mula sunga pala ni sekembo. Apandise mabao singena mclub na chishu. So mungu sanga susheli uniga konda boss. Kuno ni black label nga unakaso chokapo. Magero ni vambiri mumamini so sangapo. We all live one so size sunga duans. I'm sure kuno kwene tiri iri ndiye chance. Tinakamba kudala noma idol mkrabu. Uwishinga na korwa unisecheche maafu. Ajava upu wa kukunyuka che uvine. Magero konda guy we na ziwa panga bine yo yo.
We end the out every day kuchokapo. We end the kukuma krabu. Uka pona hangover.
Put the present on my jello. Weekend the black table. Put the ling on a pipona. Ah, iwezi.
Chilling for weekend. Kupanga ndama mwanji seo.
Chicha na milolo. Kupezeka na mkabe ne.
Hela zima na njiyo ise.
Kafika vandala ndala.
Luxury ranking.
Esi mula tichana pe.
Ningo mbela tabe mpegesela. Mukrab bango kamba viri bose. Ningo mbela mbela. Hapa manje bango mbela viri bose. Bati neni kamba chabe.
Jina jaila.
Ninga kolewe bere gede. Kuyenda bondi wazi wati ise imwe.
Jina jaila.
Uzani pesa peni tilinga na vipona. Fakuti ukapwele ujapa weka kuviona. Kwezi monga ise ni vipona boyonda. Na wanda tima punda ati.
Jina jaila.
Siku mauli wase. Junte olokasu. Kairi ise.
Jina jaila.
Kukona auti,
jina jaila.
Kutengela magelo auti,
jina jaila.
Kukwelewa ni kamusango,
jina jaila.
Tikapola ni kumastika,
jina jaila.
Hela sima na ndiyo apo,
jina jaila.
Babika, badala ndala,
jina jaila.
Tuliemo tuliemo njawa,
jina jaila.
Kuponta patipata,
jina jaila.
Kuyende auti,
jina jaila.
Everyday, kuchoka apo,
jina jaila.
Kuyende ako kumakrabu,
jina jaila.
Kukapo na hangover,
jina jaila.
Kutipeza na majelo,
jina jaila.
Weekend black table,
jina jaila.
Kutilinga na pipona,
jina jaila.
Ah, iwe,
jina jaila.
Chilling for weekend,
jina jaila.
Kupanga ndrama mwanji seo,
jina jaila.
Chicha na milolo,
jina jaila.
Kupezeka na mkabe ne,
jina jaila.
Hela zima na njiyo ise,
jina jaila.
Kafika vandala ndala,
jina jaila.
Luxury ranking,
jina jaila.
Esi mula tichana pe,
jina jaila.
Nijichita jina jaila, nisemu na popaila. Saga black table kukamwa tibaila. Katikola party designer ya taila. Nisemu na mizima ipopimisa mapamela. Siku hili yonza tipeza cheku kamera. Nimisango zaza tipeza cheti baila. Dava isemu anda pa,
jina jaila.
Ela tricks inashizo apo,
jina jaila.
Ela nsima na ndiyo apo,
jina jaila.
Na makasha suna junta,
jina jaila.
Connecti pachibit,
jina jaila.
Nimuza ichaina lipit,
jina jaila.
Kuyende auti,
jina jaila.
Everyday, kuchoka po,
jina jaila.
Kuyende ako kumakrabu,
jina jaila.
Kuka po na hangover,
jina jaila.
Kutipeza na magelo,
jina jaila.
Weekend black table,
jina jaila.
Kutilinga na pipona,
jina jaila.
Ah, iwe,
jina jaila.
Chilling for weekend,
jina jaila.
Kupanga ndrama mwanji seo,
jina jaila.
Chicha na milolo,
jina jaila.
Kupezeka na mkabe ne,
jina jaila.
Hela zima na njiyo ise,
jina jaila.
Kafika vandala ndala,
jina jaila.
Luxury ranking,
jina jaila.
Esi mula tichana pe,
jina jaila.
Hey, luxury ring. Esi mula tichana po. Ela sima na ndio.
Babka vandala ndala.
Tuliemo tuliemo. Ela side by side.
Okunda kona.
About music, yeah.
Famous in music, asia.
Shout out to all the DJs. Yeah.
This one be a sick
Let that coin why Tuliemo tuliemo Yeah
Ella Jeezy Samira ni Charlie King
FJ Drake
Nawe nangu we nangu apo
One made apo Zagalia Zagaba
Hard Rock Music Official
Oh yeah Nindyo
DJ Kone